da ekitinol chapande jego e jedidiol kangol wonete seinda nyodon kesum golottawe ha Yohana fastuol tati. Assalamu alaikum on sobirabe heditobe, min kofni on be inde Allah jawmu salama giddo komoy fama e do lawol gonga kungol o mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy. Min cheerake gartuki amin hande ga waddan gon siryamon ka lawol gongaku. Diga putten e kitinol men der linjila chenika en darino danyeki almasihu wala nandu. Yadu e kude mako fu perotiri bedum yimbe. En der siryamen chakitika en darnobe waju Isa wala konandi. Ko nyalade e bandum. Wala mumedi walugo bolle lugude e lapde banade. Nanno be bolle mako kaidini masin, gamodon no wajina be baude de liman en mod e mod betaureta mabbe ngodano. Kalimaji Isa joyi burino saman kalimaji ujine sapo di ardibe dina mabbe. Kodum jani kam burna ardibe Yahudu en cheorakino bolle Isa. Ekitinol mako darakino do felu yere al adaji mabbe tan. Amma odon no wellita ha fahin nafikare mabbe yeso yimbe fu. Kanju wonete ko nanden ha nder hudba Isa do hosere. Hudba mako nyande mande foti rammitinego nder kalimaji nai. Kalimaji dingoni talate bana nafikien. Gamnume Isa wi ha mobre talate bana nafikien. Gam Allah yidano nafikare gam de wilan bibbe duniya. On andi ko woni nafikare to goddo donno wada hunde amma alhali o badotirai be mare o wadan bana odon der amma nanon kanko wonete nafikijo. Nafikien don nandi be genale danwinade bodde larego amma der maje don hewi gilli e nyoldum fu wala mo wawata sargugo Allah. Walde Allah don wiya ko dume fu don wangi ha gite mako. Dole en fu en jabano ko e meden yeso mako. Kanjum Isa andunoro ko woni der berde yimbe don no lara nafikare ardibe dina. Farisa ene modi be taureta. To alaring galiasikam be rewobe Allah masin be don no itta zakka e be don no chumo. Amma chakingel bernde mabbe kam be ngidaino Allah e walde murum. Nden kadi kude bodde pat marayno saman. Dum kanjum wadi Isa hokki ekitinol ngola ha fukarabe mum. To on don bada doa talate bana nafikien. Kambe be ngidi darago nder chudi wajago Yahudu ene ha kautirde labi. Be mbada doa ngam hayim be ngiabe midon wia on be gonga. Be kebi mbar jari mabbe. Jinni, ta don wala talakajo. Ta watum gam haim bendara. Bana nafiki en badata nder sudu wajago Yahudu ene do labi. Bet on bada non gam yimbe teddina be. Midon wia on be gonga. Be kebi mbar jari mabbe jinni. To ondon chumo. Ta kolle gese modon on wontu be bana nafiki en badata. Bet on nyobba gese mabbe. Gam yimbe ngiabe bedo chumi. Midon wia on be gonga. Be kebi mbar jari mabbe jinni. Midon wia on be gonga. On kebata nastu golamu Allah. Sonata on dondo utano muyo Allah koburi modi be farisa en. Barakalatan to andu be koye murum en. Be talaka en yeso Allah. Gam be ngondan be Allah nder lamu munum. Barkalatan to dapan be hugo muyo Allah be bernde mufu, gam Allah wallan be hugo ko be dapi. Barkalatan to laba berde en, gam bengian Allah. Late on timmube, bana babira o moron mu asama o timmudo. Nastire dammugal padngal, gam dammugal jasngal e lawol koyngol dunyara halkere. Dut bedon to koton, amma dammugal padngal, lawol bo chandgol dum no yara hangendam tokkoto be ton dudai banani kadi jawmirawo Isa don no wajo yimbe subugo lawol jarangol hangendam dumidam hakkilo mon nangi ko Isa wolwido ko larani lawol kisdam na mo yiɗi laarugo Allah e heɓa yeedugo nder laamu maako haa foroy noy waɗata. ɗume Iisa wi'i dow haala maajum? Ko o yiɗi wi'ugo nder bolle ɗe woni marenma ɓernde laamnde e timmidinde. Amma noy ɓi Aadama daydaaɗo be hakke waawata marugo ɓernde laamnde e timmidinde? Woodino kadi hunde feere nde o waɗanno ngam ɓernde maako hallunde waylito warta laamnde bana no Allah mari haaje na? ɗum caɗɗum haa maako. neɗɗo be hoore mum waawata laɓɓingo ɓernde mum. ko to leggal waalake nder ndiyam duuɓi ɗuuɗɗi ngal tammaaki wartugo gilaŋeeru, bana non bo enen hakke en walaa ko mbaaweten waɗugo ngam ngarten laaɓɓe yeeso Allah. ammaa ko saɗani neɗɗo saɗantaa Allah. jonta kadi en tokkitino nder linjiila en ndaaro bannoy ardiiɗo diina nder wuro Salima wardi be jemma haa Iisa ngam o heɓta noy hakkeejo heɓrata ɓernde hesre e laamnde e nden heɓa geɗal ngeendam. en ɗon jannga nder linjiila Yuhanna haa fasluwol tati. binndi ɗon mbi'a, woodino goɗɗo nder Fariisa'en innde maako Nikodemu, o gooto nder ardiiɓe Yahudu'en. o wari haa yeeso be jemma, o wi'i mo, Modibbo, min anndi a Modibbo mo Allah neli ɗum, ngam walaa ko gooto waawi huwugo kaayefiiji bana ɗi a huwata so naa to Allah ɗon wondi be maako. yeeso jaabi mo, miɗon wi'e be goonga, neɗɗo waawataa yi'ugo laamu Allah so naa to o danyaama ɗi ɗawre. Nikodemu jami mo, to neɗɗo ndotti ɗi noy o heɓrata danyeego fahin? o waawan nasugo reedu daada maako o danya mo fahin na? yeeso jaabi mo, miɗon wi'e be goonga, to neɗɗo danyaaka fahin be ndiyam e be ruuhu Allah, nden kam o waawata nasugo laamu Allah sam. ko yimɓe danyata ɗum ɓanndu tan, ruuhu feere muɗum waɗata marɗum ruuhu. taa hayɗin ngam mi wi'ima haani on danye ɗiɗawre. henndu ɗon wifa haa ndu muuyi fuu, aɗon nana soonyo maaru, amma a heɓtataa toy ndu iwi malla toy ndu yaata. bana non danyaaɗo be baawɗe ruuhu laatoto. Nikodemu jami mo, noy ɗum heɓroto? yeeso jaabi mo, an a Modibbo Israa'iila'en, a anndaa ɗum na? miɗon wi'e be goonga, minin min ɗon mbolwa ko min anndi, min ɗo ceedo ko min ngi'i be gite amin, amma be non fuu on jaɓataa seedamku amin. on nuɗɗinayi yam nde mi wolwani on haala kuuje duuniyaaru kadi, noy on mbaawrata nuɗɗingo yam to mi wolwani on haala kuuje asama? walaa mo meeɗi yahugo haa asama bo so naa mo iwi haa asama, waato ɓii neɗɗo. bana no Muusa biliri mboodi njamndi mboɗeeri dow leggal nder ladde, bana non ɓe ɓilan ɓii neɗɗo bo. nden kam koo moye nuɗɗinimo heɓan ngeendam nduumiiɗam. allah yiɗi duuniyaaru masin, ngam maajum o hokki ɓiɗɗo maako bajjo. koo moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata, amma o heɓan ngeendam nduumiiɗam. aamiina. en numo seɗɗa dow ko jawmiraawo Iisa wi'i ardiiɗo diina bi'eteeɗo Nikodemu. ɗume tammi laataago no hidde ko o heɓa ngeendam nduumiiɗam? Iisa wi'i mo, miɗon wi'e be goonga, neɗɗo waawataa yi'ugo laamu Allah so naa to o danyaama ɗiɗawre, haani on danye ɗiɗawre. Nikodemu paamnooɗo ko woni sey danyeɗaa kesum naa? a'aa, o faamaayi, ngam maajum Iisa wi'i mo, an a Modibbo Israa'iila'en, a anndaa ɗum naa? ko yimɓe danyata ɗum ɓanndu tan, ruuhu feere muuɗum waɗata marɗum ruuhu. taa hayɗin ngam mi wi'ima haani on danye ɗiɗawre. nder dammuɗum kam, Iisa yiɗi no famtingo Nikodemu koo moyejo mari no haaje laarugo Allah e nastugo aljanna maako haani danye ɗiɗawre. ɗum yiɗaa wi'ugo no on nastan nder reedu fahin e ɓe loroɓe ndayto on ɗiɗawre. ko ɗum yiɗi wi'ugo kam, ruuhu Allah on waylititta on, sena ɓernde mon e sanja on be baawɗe muuɗum. sey danyeeɗon be baawɗe iwanɗe digam asama, kanjum cenndindirɗum be wanngingo her yaasi tan mi dewowo Allah. Sey canjoɗon diga nder luggudum ɓernde moɗon, ko iwi diga Adamu fuu sobi be hakke e heɓata nastugo laamu Allah. E nden ɓiɓɓe Adama ngala bawɗe ittugo hakke gonɗo nder ɓernde maɓɓe. Kalkal banano leggal durdi nder ndiyam fuu ngal fotayi wartugo gilangeru. Kanjum waɗi joɗanago huugo kuuɗe diina e kuuɗe boɗɗe non he ayno laɓɓingo ɓernde hallunde. Sey to Allah be hoore mum waɗi kaaye fiwol muɗum nder ɓernde meɗen be hesɗitingo nde, ngam ko mari ɓandu fotayi danya ruhinkejum. Haani on danye ɗiɗawre. Ɗo wonete ko Almasihu ekkitini ardiɗo diina Nikodemu. Ko wi'a kam Nikodemu jamino Isa, bannoy ɗum heɓroto, wato bannoy mbawran mi danyego fahin e nden mi heɓa ɓernde lamde e hesre? Isa jaabi mo, bana no Musa biliri mbodi njamdi mboɗeri dow leggal nder ladde, bana non ɓe bilan mbi neɗɗo bo. Nden kam ko moye nuɗɗinimo heɓan ngendam duumiɗam. Allah yiɗi duniyaru masin, ngam majum o hokki ɓiɗɗo maako bajjo. Ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata, amma o heɓan ngendam duumiɗam. Bana ni kadi o famtinino Nikodemu noy hisranno kiita yiite jahannama e o heɓa ngendam duumiɗam. Isa siftinorimo ko salino dow kakaji maɓɓe nder ladde yake zaman annabi Musa. Bana no ngirunoɗen ɗum nder tawreta yande feere nde ɓiɓɓe Israila ɗon ŋurŋurtano dow Musa e Allah. Allah nuldino boɗɗe marɗe toke caka maɓɓe ngam ŋataɓe e ɗuɗɓe maayino. Amma nde ɓiɓɓe Israila tuubino, en ndaari kadi Allah umri Musa waɗa mbodi njamdi mboɗeeri e o ɓilandi dow leggal, ngam haa komoye darɗo ndi fuu yamɗita e hisa maayugo. Isa ɗon no wi'a Nikodemu nder bolle ɗe kadi kalkal bana ɓiɓɓe Israila to ndaarino leggal ngal. Musa ɓili mboodi dow mum ngam hisnugo yimɓe waade, ban non ɓiɓɓe Adama to haa ɓe kisa yiite huɓɓoye, doole ɓe nuɗɗina kurgun kisdam ɗum Allah taskitini. En pat en ɗon bana ɓiɓɓe Israila ɓe boɗɗe ŋati, seyɗan laati bana mboodi marndi toke e hakke ɗon bana toke barooje yimɓe. Ɓe goonga seyɗan ŋatidi ɓiɓɓe Adama e toke hakke jaanyanan en halkere duumiinde nder yiite to Allah nyawnday hakke men. En ngala ko dabare hisnugo hoore men kiita Allah, ngam ngenaari hakke ɗum mayde e yiite duumiinge. Amma en gettu Allah jawmiraawo kalkal bana o marduno taskara ngam hisnugo ɓiɓɓe Israila digam toke boɗɗe, ban non bo o mardi taskara hisnugo ɓiɓɓe Adama toke hakke. On andi taskara Allah ngam mo'ingo e hesɗitingo ɓerɗe ɓiɓɓe Adama kewɗe hakkeji na? Ɗume jawmiraawo Isa wiino? O wi'i dimɗinowo ceniiɗo tammi ɓangteego dow leggal, waato gaafaangal ngal Roma en mbardanno yimɓe yaake man, ngam o maaya mbattudi hakke en. E nden haa ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata, amma o heɓan ngendam duumiiɗam. To ni kam moye kisdam dagani kadi? Ɗume binndi mbi'ata ɗiɗon mbi'ano ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata? Moye nuɗɗintenno? Sey nuɗɗinen dimɗinowo mo Allah neldi e njaɓen mo ban kisnowo. Haani bo nuɗɗinen no Allah mo yiɗa ko moye halka, neldanɗo en kisnowo ceniiɗo ngam rondaago nyamaande hakke wonde dow men. Nyawndiigu Allah jippini ngam dalila hakke men, ɗum laati maayde Iisa dow gaafaangal. Binndi ɗon mbi'a Almasiihu waɗay hakke sam, amma Allah yowi hakkeeji meɗen fuu dow maako ngam haa keɓen yerduye Allah. Yaa soobiraaɓe, Allah waylataako. Ko jawmiraawo Iisa wi'i Nikodemu waɗi duuɓi ujine ɗiɗi, oɗon wi'ayen ɗum hannde bo, haani on danye ɗiɗawre. Allah yiɗi hesɗitingo e laɓɓingo ɓernde meɗen e sanjugo en be baawɗe maako. Amma sey nuɗɗinon kubaruwol Allah belngol. Haani bo nuɗɗinen Almasiihu Iisa mo meeɗay hakke, rondake no nyamaande hakke meɗen, gam haa keɓen yeedugo yeeso Allah haa foroy. Kanjum waɗi sey dañeeɗen kesum, gam wolde Allah ɗon wi'a, neɗɗo waawataa yi'ugo laamu Allah sonaa to o dañaama ɗiɗawre. Aamiina. Useko mon ɓe waatango amin hakkilo, nder ekkitinol men garowol to Allah muuyi, en tokkitina nder linjiila gam haa keɗitooren ngewta jawmiraawo Iisa yewtidi be debbo marnooɗo worɓe njowo. To on ngoodi jamɗe dow ko ekkitiiɗen hannde ɗo, on mbaawi windugo haa laawol goongaaku BP43 Marwa, Kamerun. Miɗon lornita ɗum laawol goongaaku BP43 Marwa, Kamerun. Allah barkiɗina on, hinna on, e mbaawon numtugo be hakkilo ko Iisa almasiihu wi'i, taa haydin ngam mi wiima haani on dañee ɗiɗawre. Barka laatan to laaɓa ɓerde en, ngam ɓe ngi'an Allah.